One time for my baby. It's going crazy.
Are you Liza?
Yo, yo. Tulianza kama movie, walidhani riheso. Wakasali kumomba mungu ili tuachane kesho. Mapenzi vita zaidi ya ngumi, Alfred special. Nashukuru mpaka leo bado tunalichanga ghetto. Na kuita frasta unaitika, unasikiza madini. Wefanya nitwe baba, squeeze naongezo makini. Paka nafukiwa chini, nimekula ya mini. Mwambie ex wako na una date na jini. Unaniombeli, nipate na vyo haso dele. Ata nkikosa nijikaze kuongeza misele. Mini paka umenkamato kanfunga kengele. Nishike mkono, usiniache, nionyeshe mbele. Mama Afrika, mama sita. Nzuri toka ndani atabata alisinza. Sicho kijua ni kwetu umekubalika. Nao nimefika, swazi kukwacha kabisa. One step ne good time, two step ne hard time. Shakula viapo tutaspend your old time. Good time, daily life kwenye news. Umechange style, squeeze una vibe na rap music. Star kwenye movie, msichana mwenye ujuzi. Taki tena miluzi, shablo kuwa puzi. Inshallah, kama mola ndo anaipanga. Vile na paso, agere acha wone wanga.
Wanaona kere, wanaona kere, wanaona kere, wanaona kere, wanaona kere, wanaona kere, wanaona kere.
Washakata tamaa, mbako na shangaa. Wangemona kimwa mapenzi, wangekata rufaa. Love does ask why, popote unakaa. Wapo nye love yo kweli na walikutana ba. Napenda mbavyo niache Frida leo na nipa mishe. Can mix na mission town nisindo mishe mishe. Wambiwa na sintafute na uniko busy. Sia kazeze la tidi baby keep listen. Acha story za mashoga zako wanavyo chonga. Unangoja ukinitosa tuwaje kuniokota. Kuna vitu na vyota ila mwenzako na ugopa. Kubadiri wapenzi kanguo nayo inachosha. Tushi vile inapaswa sunajua sina drama. Domana uliponyesha atari skudai zana. Jaka bless mwana, ndo kinachua changanya. Bado nangoja tuachana, urudio alichose maga. Iliandiko mkipendana, katienu mungu usimama. Naeka nipa skills ya mchezo nieze kufanya. Miso mtoto wakishua, mambo kuchoreshana. Kukushi ndinga la mshua, fubox anabai mama. I'm staying true, ekisha pangu haipingiki. Hata mapenze na kuenda sawa na risky. Tumetoka mbali, wambie wastone hivi. Benzi letu ni flight, ni ngumu kutomba lift.
Wanaona kere, wanaona kere.
Napenda kama vile unavyonipa. Ukichuma kisambu ama mchicha. Unapokunja tisa kama sita. Mara unabinjuka kama picha. Upendagi ma insta na ma twitter. Unapenda gagiza kunificha. Izo sarakasi utavunjika. Unailamba asali kwenye mzinga. Oh my god.
Umenishika mama mama. Mimi wako pamba mama. Ukisha kunja na kunjuka